Waluwa abantu babiri abakwatibwa ne basimbwa mu mbuga z'amateeka lwa kunyaga ssente z'abantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya Parish Government Model ekapchuba. Gavumenti mweyita okulwanyisa obwavu nga basinziira ku mutendero gw'emiruka. Abantu abavunaaniddwa kwe kulisibwa Moses Ssentebe ne Solomon Sam Cruz, omuwandiisi wa Tegeres West Division Sacco. Bano bagguddwako emisango gya bubbi n'okwekobaana okubuzaabuza. Kigambibwa nti wakati w'ogwomwenda n'ogwekkumi mu 2025 abiri bano n'abalala bakyanoonyezebwa beekobaana ne babba ssente okuva mu bantu abeewebwa ssente wansi w'enteekateeka eno mu bwegaso bwa Tegeres West Division Sacco ekapchulwa. Basingiddwa ku limanda okutuusa 14 omwezi guno ogwokutaano lwe bajja okudda bamanye emisango gyabwe we gituuse.